I spent many days without you. Oh, you know how I live without you. I've been looking all over for you. Oh, my love.
Mi kotoza ane adam funa dotorari. Mi kotoza ane adam funa tia tumuana. Ya dotorari ane adam funa dotorari. Dorari, ane adam funando dorari, yeah. Dorari, ane adam funando dorari. Dorari,
ane adam funa.
Kade o namoraro. Andaze nga dakaro. Girl, I could get you wet, wet, wet. Andaze na mirambo. God must have spent some time on all your features. Barumwa wo guadama achisigwa. I put a ring up on your finger. Danga domo wana domo winga. Biko dota ane adam funa dotorari. Biko dota ane adam funa tiatu muana. Ya dotorari ane adam funa dotorari. Dotorari, ane adam funa dotorari, yeah. Dotorari, ane adam funa dotorari. Dotorari,
ane adam funa.
Hano maduva ndi zwa vhukuma, ninga si ḓivhe muthu wa vhukuma. Vhathu vho vhaisala zwa vhukuma, fhedzi lufuno ndi lwa vhukuma. Kho ṱoḓo wa mpfune ndo rali, ndi ḓo mufuna ndo rali. Vhutshilo hanga ho to rali, u tshila naye ngo rali. Songo nkhomphera na vhaṅwe, na dzitshelede dza vhaṅwe. Thi mufanyisi na vhaṅwe, ndi a ḓivha mbilu yawe. Ndi nṋe muṋe girl, zwi muṋe muṋe. Kavene muṋe girl,
Niko dota ane adam funa dotorari. Niko dota ane adam funa tiatu muana. Ya dotorari ane adam funa dotorari. Dotorari, ane adam funa dotorari, yeah. Dotorari, ane adam funa dotorari. Dotorari,
ane adam funa.
Just cut the lights.